Shenigas. Chongari skuru turi musakonjari. Zinziri muwane nani musakonzari. Madiare yes boss.
And the microphone. Microphone killer.
Ultimate 5 music.
Hey, live. So kena.
If it over to a river papia kairi to a terara opponents tekaranga to a skabara barara. To a ribeka lira panzanza bonze vara fuka. Tabeka ropo twike eva fuyo kuka. Tabesha no kujere ra kuba itwara kumfu. Anga to a skafia wenze na wajuk jari kumfu. Ana wajeta paramina. Kumushe michene muriva na mama eta mwire katu michene ni big team. Tema timu ya wa wiki tatia wike shoku iputi. Anga wanafika tatia murima offense. Sifa to a rikaka chivumba. Tupere respect to a rikaka ribumba. Twarika karibumba.
Chairman meto twarika kama pota nati.
Twarika karibumba.
Wende watenga tele na kumula kisha ti twariwa kupati.
Twarika karibumba.
Kama tolo koto toka kechi
mbumba. Nikuwa
wabarumba.
Twarika karibumba.
Tukabesha.
Ifo twarika karibumba.
Twarika karibumba kwanzo katusanga. Ukepshe feti niweza waka kuranga. Snish niko vata paperera. Nonsu kuderera. Wachikwera nechimere chofo tuwa chenena. Jambenga kuwa karaba bambio kubararanga. Charona wantu nishtuwa mefyo kutarara. Twarika kakusa mwino paku kakura. Ifo ni high grades kwamba mwino paku kakura. Kea vutu kakutapura. Twaripera boundary opponents tapura. Territory kwa vahemure na COSC. No fear na Roma ina nizena. Fito matuari vakafia kairi twariterara opponents. Tekaranga twaskabara barara. Twariweka lira panzanza bonze vara fuka. Tabeka ropo twikere wafuyo kuka. Tabesha no kujerera kuba itwara kumfu. Anga twaskafia wenze na wajukjari kumfu. Ana wajeta paramina. Kumushe michene muriva na mama eta mwire katu michene ni big team. Tema timu ya bawiki tatia wike shoku iputi. Anga wanafika tatia murima offense. Sifa twarika kachivumba. Tupere respect twarika karibumba.
Twarika karibumba.
Chairman meto twarika kama pota nati.
Twarika karibumba.
Wende watenga tele na kumula kisha ti twariwa kupati.
Twarika karibumba.
Kama tolo koto toka kechivumba. Nifuwe wabarumba.
Twarika karibumba.
So kena abesha.
Nifuwe twarika karibumba. Yeah.
Nasa umome jini territory. Na ngutineka nguva kwa tini tenituri. Freedom unda yende la very free. Tamu wama vonti ni foma tuli. Ngalone lava kutu konka mumano tabesa. Tuli ma big team zuku tuchila tabesha. Nikubu zuku tuwa ikana takupua. Kupopo kabona mafoto tuwa kupua. Twarika kecha kusoku na ma junction. Mongolo njule usoko muswaki sheni. Nibumba nyakula deti filo kusomboka. Na machikulile wonze walarisha majomboka. Monaku
twarika karibumba.
Ama umbo na nabo hewa nendi narida pene nkafuida po.
Twarika karibumba.
Eshako
ifo twarika karibumba.
Ifo twarika karibumba. Kwa kiakairi twariterara opponents. Tekaranga twaskabara barara. Twariweka lira panzanza bonze vara fuka. Tabeka ropo twikere wafuyo kuka. Tabesha no kujerera kuba itwara kumfu. Anga twaskafia wenze na wajukjari kumfu. Ana wajeta paramina. Kumushe michene muriva na mama eta mwire katu michene ni big team. Tema timu ya bawiki tatia wike shoku iputi. Anga wanafika tatia murima offense. Sifa twarika kachivumba. Tupere respect twarika karibumba.
Twarika karibumba.
Chairman meto twarika kama pota nati.
Twarika karibumba.
Wende watenga tele na kumula kisha ti twariwa kupati.
Twarika karibumba.
Kama tolo koto toka kechivumba. Nifuwe wabarumba.
Twarika karibumba.
Tabesha.
Nifuwe twarika karibumba.
Mako time YP na BR. Sparrow make joke for the machine. Spy na kona Z-Boy. Trouble maker na Chondo. Wama sansa na butcho boxer. Zay be out to run a solo out. Tiripa ema kopa da real jizz. Ha! Poko twapitira konse vepusha timu za buwera. Matiari banupa na waku mza buwera. Timu tawenda na mayang rich niggas. Ostaz amina majangshe niggas. Bonyoro na mtoto fio. Matiara eni apaka kweva mtono. Mona wangu iloresha pari map zero. Bossi ni nani inga ti map zero.
Ela emule commander na T-West. Loma ina kopa kopa. Osana na boy no fear. Era mado vofo na jezi pamwena. Ena EJ Mwansa aze wanu. Bossi zezi mcholuene. Ela mama sana. Timu afela mwata mshada. Ela boss emu. Top commander. Kopa la kabubu. Boss meja paka pisha. Ela general. Zenga mindi.
It doesn't get much better than this. Than this. Ayo, T-Wax, T-Wax. Them up with them tricks and bits.